La kind of music.
La 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 la.
That final.
Kesha magitanga wizi basi nami ninukie penziwe na unifushe malashitoka pemba penziwe unyesha wazi wazi ili losa osi wa ume penziwe sisi wawili wao tisini penzi limesha mili halina wagando kando sisi wawili Tisini, mpenzi na penzi limesha mili Halina makando kando Ha, baby, marhaba
Penzi, marhaba
Oh, baby, marhaba
Penzi, marhaba
Penzi lako, penzi, marhaba
Penzi, marhaba
Shata, shata, iru
Kuja na magari mazuri Na vibunda vya pesa wa kuteke Mana mini marufu sikufai Napendwa na wengi ntakuwacha uteseke baby Mimi ni yule yule Na pensi lile lile Mimi ni yule yule
Leo kupenda jana leo Paka kifo
Mimi ni yule yule
Na pensi lile lile
Mimi ni yule yule Sisi wawili Wao tisini Penzi limesha mili Halina makando kando
Sisi wawili Wao tisini Penzi
Na penzi limesha mili Halina makando kando
Halina makando kando
Ha, baby, marhaba
Sure.